na banyinyi omuweta okuyimba nakufunye muzabu n'omuganda nemufuula amakula abatajja mwasomanye ekyali enajibu kwandika bakwata mu ndago mu maaso g'ensole n'ezifuga empologoma nakalijja kukumukanga emmaadu eŋŋenyi olw'ebitiibwa byefunye obujuzi nzange mpasiddwa kabaka mpologoma sabasajja namunswa amagulu nyondo sekwanga musota kati nno bantumizza okuboza olutabaalo ab'amatendo mwanguwe bwendi musajja ba kabaka era mperekebwaka bange babiise embuga
I'm
baganda darusembeza gumbi Office baya mawanga magate Ejindu jodo sanga mbali Sebo nsabangu weze mungi mbulava kone viunga
Where you got it from, www.djerico.com.